We on top of the game.
Records.
I'm on top of the game, corrupt na itisha pesa. Bila do hakuna mimi, hamni lipi na fesa. Tired of flame, nigga, man, elf is step up. Dili za mikopo, michosho, nigga, I'm fed up. Biashara, nataka staki mabia wara. Dara na saka muziki, kwangu ni kara kara. Take a fear off, nizu na Christ kara. The ravu all my shit, nigga, mina wara wara. Chabi nigga na beba game, kialele mingi na hold up. Street king na hate fam, shalehe dale na hora. Kui bra, I'm a rap rim, na nizoom twice, uki get up. I know myself, mini waka flame na banda, uki fed up. Four creep, live lavish, I'm a monster. Built up, letter deal, turn a four star. Meal dope, I'm lonely, wish me disaster. Still hope, nina wish me to master.
Ninafanya zaidi yao wanavimba. Na kwa umchezo mini moja namba usipime. Levo nyingine, ni mashine. Ninafanya zaidi yao wanavimba. Na kwa umchezo mini moja namba usipime. Levo nyingine, ni mashine.
Naishi navyotaka sendeshwi kama loboti. Mindo pusha nae wauzi ya ganja mapoti. Natafutwa kote bendera nusu mlingoti. Usta unantaka na nishapata ripoti. Nishapata kiki moja na washa mbili na go. Vile natoka nduki huto ni kuto kija kifo. I don't give a fuck, kote shoboka vile na fo. Jinga huwa staki kufelifeli kwangu ni no. Zija umbiwa kufeli. Nikiwasha na washa hata nikiwa sheli. Jopate madini ya ukweli. Usijepewa muo kenda kuzamisha meli. Macho mbele kwenye mula. Nauza mziki na pika flota mwazija dula. Wananangalia kama dila. Ukinyonga biti mindo leidwa flow killer.
Minafanya zaidi yao wanavimba. Na kwa umchezo mini moja namba usipime. Levo nyingine ni mashine. Minafanya zaidi yao wanavimba. Na kwa umchezo mini moja namba usipime. Levo nyingine ni mashine. Na wakituona huwa wana kimbi aga. Tuko juu wako chini kama gaga. Day after day tunashusha zaga. Wana run away, wana run away. Wakituona huwa wana kimbi aga. Tuko juu wako chini kama gaga. Day after day tunashusha zaga. Wana run away, wana run away. Minafanya zaidi yao wanavimba. Na kwa umchezo mini moja namba usipime. Levo nyingine ni mashine. Minafanya zaidi yao wanavimba. Na kwa umchezo mini moja namba usipime. Levo nyingine ni mashine. Minafanya zaidi yao wanavimba. Na kwa umchezo mini moja namba usipime. Levo nyingine ni mashine. Minafanya zaidi yao wanavimba. Na kwa umchezo mini moja namba usipime. Levo nyingine ni mashine.